Geoffrey Alambenda. Ni siku nzuri tumeshaiona kwa digiti na kaimbeni mboga ni furaha. Ni harusi ya hawa wapenzi, wapenzi Lavenda na kipenzi Geoffrey. Baba Francis, Mama Margaret, Baba William, Mama Esther, wahaseni wana wenu, doa yao ibarikiwe. Lavenda wage ndugu Joyce, Billy Maendeleo na Julius, Wimpi Lucy, Shemegi Ernest, wapo tayari kukupokea. Gele gele, tuna harusi tuna Lavenda na Geoffrey. Harusi tunayo, hatuna. Tunayo harusi tunayo, Lavenda na Geoffrey. Tunayo harusi tunayo, gele gele. Tunayo harusi tunayo, Lavenda na Geoffrey. Tunayo harusi tunayo, tunayo hatuna. Tunayo harusi tunayo, Lavenda na Geoffrey. Harusi tunayo, babiki tuwe, kwa hari karisa, kaembe ni mboga, harusi tunayo atula, gigele gele basi. Ni siku nzuri tumeshaiona, kwa digiti na kaembe ni mboga ni furaha. Ni harusi ya hawa wapenzi, wapenzi Lavenda na kipenzi Geoffrey. Baba Francis, Mama Margaret, Baba William, Mama Esther, wahaseni wana wenu, toa yao ibarikiwe. Lavenda wage ndugu Joyce, Billy Maendeleo na Julius, Wimpi Lucy, Shemegi Ernest, wapo tayari kukupokea.
Gele gele,
tunayo harusi tunayo, Lavenda na Geoffrey. Tunayo harusi tunayo,
tunayo hatuna.
Tunayo harusi tunayo,
Lavenda na Geoffrey.
Tunayo harusi tunayo,
gele gele.
Tunayo harusi tunayo,
Lavenda na Geoffrey.
Tunayo harusi tunayo,
tunayo hatuna.
Tunayo harusi tunayo,
Lavenda na Geoffrey.
Tunayo harusi tunayo.
Solo Zanzo Abo Abo, harusi tunayo hatuna. Gele gele basi, wapi George Tawa na Andrew, wapi Helen na Aluya, Auntie Justine.
Segere, 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 segere. Cheza, 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 cheza.